Hapa ni lazima utoe kitu kidogo. Usije pain mango yangu ni ndogo. Alitaja pop nikadhani ni jongo. Bati ananijua nimtisha kimboto. Ratis changli ni ratis changli. Gali ndo nazawe tuibai. Gwash gwash aundi, gwash gwash aundi. Lazima ucheze chini na usimchai. Kwa hapa na manzia na bubble babuli. Kwani uoni venye ya mevai. Samsung doya IG, Samsung doya maji. Story joya iPhone 99. How can I handle you when you drunk like that and I'm drunk like this? How can I trust in you when you lie like that and I die like this? Pressure, pressure, unaleta pressure. Pressure, 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 unaleta pressure. Pressure, 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 unaleta pressure. Pressure, 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 unaleta pressure. Pressure,
natoa lock na quarter. Nikipeta na mafana piga mbota. Kanigunga na choma. Marifu ngati zile kola. Natuwa lock na quarter. Nikipata na madena teka moja. Kanigunga tunachoma. Marifu ngati zile kola. Nimejindasu, nimejindasu. Wezi kanikiche, niko underwater. Sina matiki nimepandisia lofa. Sinanga kitanda na lalanga kwa sofa. Nikapata bull neza kabeba. Ata kile mewa, atija kulewa. Nikapata bull neza kabeba. Ata kile mewa, atija kulewa.
Pressure, pressure, unaleta pressure. Pressure, 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 unaleta pressure. Pressure, 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 unaleta pressure. Pressure, 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 unaleta pressure. Pressure.
Na gude ya chuka, na machupa na gunga za juja. Niko na wasupa, wameshuka wengine matuta. Tupa luga, gonga ukuta, chumbu tura, suka kuta, kumba tuta. Surba, taxen kwa uba, vuruga, vurugwa, samba, fifa, guza, loser. Doba ina tuna kwa wufa na twitter, tiki mge uza. Shot tutat, shot one two, shot utat, shot one two.
Pressure, pressure, unaleta pressure. Pressure, 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 unaleta pressure. Pressure, 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 unaleta pressure. Pressure, 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 unaleta pressure. Pressure.